ze mokwano mulavu nesima oina chonda ze mokwano mumutima nematira masisimukanga tulifebi ndabangali ne malaika obulungi bo baby boyina bono basinga amafiga go baby goyina bono basinga akasusuko baby koyina kalinga nyanya yasira yagala nkutwale mukika kyengabi baby nkuyanjule tugenda eze nkutwala nkuyanjule nabekika nabagambye nti nkutwala nkuyanjule tugenda eze nkutwala nkuyanjule nabekika nabagambye nti nkutwala nkuyanjule kimanye kika kyengabi Chamikisa, chimanya kabiro jerengesa Bisima vyerere, chimanyomo bala kalikutanda Kankutwale ne kafusula muenga vyesita Kuyanjule, tugenda Eze nkutwala, kuyanjule Navechika, nabagambye ti nkutwala Kuyanjule, tugenda Kutwala kuyanjule nabechika nabagambye nti kutwala kuyanjule Jebali bakulindiride tukwatobude Jebali bakulindiride tukwatobude odali tambula Wena londa odali tambula tugende Wena sima odali tambula tugende Omulungi wange jebali bakulindiride Jebali bakulindiride Abazadde bakulindiride Asenga bakulindiride Kutwala kuyanjule nabechika nabagambye ti kutwala kuyanjule tugenda eze kutwala kuyanjule nabechika nabagambye ti kutwala kuyanjule.